Mira kuwa mkwana si kusera Kangu wa mkwana baby don't say Kangu baby don't give it sa twela Kampiti sopira sindalera Bambio mazemu no musai Kubula magezi kusura kukubao Kunonyo kuchila kumujasi Ngungambia kamata kunone kukubao
Tugambayo, egali, onjo changa sigiri, makusaidi